hoto no gas e didi ido to on dari on gi ay date didi pero tirde de date didi jomirawo shenido yesu almasihu ko o woni e ndu duniyaru o ekiti en ko ko woni ido lesdi ko ko woni e ndu yaindu o ekiti en yodi habaru date didi atal go otal mangal yembe dubbe itokkingal rabbe don ibe jahawala ko billibe go otal billingal to nga al jayngal nga al ko lawol go ol jayngol gol yembe tokki misalu lo yembe jodori nanerta beldum wobbe e gujja wobbe e jena wobbe e jara mbal wobbe e jara ko iri dum e wobbe e poda shurdi wobbe e pebagan keba resku duniyaru hanyu woni misalu datal mangal gikkuji di alla lami do yida hanji yembe gadata hanju woni misalu datal mangal on andire irde magal hami bi on re irde magal reirde magal hanjum woni wuro hiite tonto jahannama kaalina hi ha abada woni der bulli hiite tonto ungoyata yu ngatinira nyiye yu nyara torra kalludum nane hibaru boddum bandirabe datal gotal cheungal parungal do wajeto gafa gal woni datal gal ingal yara reirde magal ton wuro aljanna dum alla to beldum woni tonto beeli biradan goni tonto loto to biradan nana beldum amma jonde magal ido duniyaru tokkugal yo sadi gan a alay fewre a alay jenu a dalay nguika a dalay kodume kalludum a sujjidanta ko goddum hunde fere seyni nuddinayo yesu almasihu yo bernde go otan tokkamo to nen annatta lawol billingol ngol gol torra jonde duniyaru jonde yaynundu jonde lesdi har jaha nyande go otonto wuro beldum woni dum hanjum woni habaru yo dow de datedidi